na maisha. Siku moja nipate visa nivuke ngambo niende mpaka South Africa. Punchline kibao zimeshiba vina, nianze kutingisha ulimwengu nzima. Mimi ni customer sina uhasama, ila nimetilia maanani katika kuandika.
Chunga sana, utawasomeshe wa kutusi wewe, utawalishe wa kupiga wewe. Jamani moyo
napenda mpango wa kando, nilienda missing Carl Caesar, walidhani ati mimi nimededi, sina deni, niko fresh kama Gia River, walisema ati mimi sita make it, sahi tuna bang bang kwenye game ka team ya Kogalo, mimi ni yule boy ukiona kwa mtani unaweza dhani ati mimi ni cheesy, hauta make it bila Yesu.
Jamani moyo paparazzi no no no, ila nina roho.
Niko rada, siku bado itakanda, jitayarishi uanze kupanda, kukata tamaa inakuwa shida.
Sita cheka juflo, iko tat kana tia gari, mini king tequila, siwezi kunywa tequila, sija konda kangonda.
Chunga sana, utawasomeshe wa kutusi we, utawalishe wa kupiga we. When you took him go down, down.
Jamani mo